kalinya kaina ko ba palanta furtami ye 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 o ye 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 ke kimini na chora chora montrondari kalinya kaina ko ba palanta furtami.